Ebyonga biri bityo government efulumiza ennambika y'enkola y'emirimu Ministry y'ebyobulamu wakati mu kutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga nga bwe kirambikiddwa mu nteeka y'eggwanga ey'enkulaakulana ey'omulundi ogwokuna National Development Plan 4. Ennambika eno yeesigamiziddwa ku nteekateeka ssejjoloole eya Ministry y'ebyobulamu ezingiramu okusembereza bannansi obujjanjabi obutasukka kilomita 5 okukendeeza obudde abalwadde bwe bamala nga balinda abasawo okwesa okuwuliza okuba eri abalwadde ku mutindo gw'obuweereza bwe bafuna mu malwaliro ga gavumenti. Jane Charisima, amyuka akulira abakozi ba gavumenti atwala ebyokulondoola obuweereza wansi w'ofiisi ya Ssaabaminisita, agambye nti enteekateeka eno yakuyambako okusitula omutindo ogw'ebyobulamu.